Attention, you really got attention. Sing it with special bass for your mother. Run it down.
Shania got the same bass in Chibuya can't see what it is.
Every bum bum.
Remember they know ya, you know mama.
Every bum bum.
Shania got the same bass in Chibuya can't see what it
is. Every bum bum.
Remember they know ya, you know mama.
Every bum bum.
Been a long time, guys, they know ya. Nama wanganga kuwenja wawula muka mono wambia kumpadei kiri champu nani ke kanaka weta
kanaka weta
baluti benda besia wanga ya kwe kanayi uli mosoku motoku mwana kwe iraba ya smile shiri na divosi ze wende kunu mama mama
ze wende kunu mama mama
nushu na ya gali zemba zichibu ya gansulite
every bomba
kwemba tenu nyayo no mama. Zimbazi chibu ya gansulite
Every bamba
Kwemba tenu nyayo no mama.
Every bamba Nifangwa tenenga no nyakusinga na ya mazima simula vanga. Sembele no kwate wabalala jema chakwa change. Viruji na vila mamukwe nange necha uloku vila nawe. Makazi wano joita uwabu nyobu fongwe. Oh wange ya suseru no ya kule mela wona ne wakobele na unze. No no tele yono malitwa ula usa chumutu linga wana wa sasana.
Shina ya gali zemba zichibu ya gansuli.
Every bamba
Kwemba tenu nyayo no mama.
Every bamba
Shina ya gali zemba zichibu ya gansuli.
Every bamba
Kwemba tenu nyayo no mama.
Every bamba Teso vale kaba samate. Gabo bigula kabina keka selo jejendi. Baby tu masalisa
Awalala male.
Yes man. Si jata wanze nomponya kaya yei. Nabanga nono mulunja wa singai. African girl kala ya wafirikai. Supermodel na likwalari. Solomatic and fantastic. Agondolu suswa chira kumufali soy. Bakuzala wai, wakuziwa wai. Kenge rejo shembes we are madai. Shena ya gali zemba zichibu ya gansulite.
Every bamba
Kwemba tenu nyayo no mama.
Every bamba
Shena ya gali zemba zichibu ya gansulite.
Every bamba
Kwemba tenu nyayo no mama.
Every bamba
Shena ya gali zemba zichibu ya gansulite.
Every bamba
Kwemba tenu nyayo no mama.
Every bamba
Shena ya gali zemba zichibu ya gansulite.
Every